Yeah, Weezy, now Richie busy. Dimuzo, yeah.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Crazy collabo, yeah, Messi, now Ronaldo, yeah.
Mr. Rewind, yeah.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
Kumana na chigero Chiwoneka fresh nisha bwino chama hipu Kuchipempa na mbacha ni
presa
Kuchifusa zina kupeza ni chijeni Na mutima wanga palicheve watengeka Usani pase pressure ni jeni Na chimutunta Isa tenta wine na kukonda Neze na kuwone la patali
Baby
Atini mukambise mungeli
Baby
Yaba beauty yako ni patali
Baby
Salamu ningali pile kabili Oh no,
I'm going crazy.
Nili nomo bati nisi vera JD. Fomele chabe bakuziwe kwatu. Kawe tingi na tuba na tutatu.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Mama Jenny, I love you.
Baby kamba Taba pali iwe ni matasha waku mwamba Typico Zambian girl African girl Pali iwe ni ngangene lepo olosye Pange panja tinkale na vana Noni divo menya na ise deiri kukondana Wakwa nubani zive na wakwa tu wakusive Pali ifwe babike pone palo
Mama Jenny I love you
I love you
Mama Jenny I need you
I need you
Mama Jenny I want you
I want you
Mama Jenny
nakupenda
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
nakupenda.
Shamari wangu, mpenzi wangu.
Yeah.
Mti wangu, mami nakulata.
Yeah.
Una wewe mtima umechoka. Mama Jenny, I need you. Shamari wangu, mpenzi wangu.
Yeah.
Mti wangu, mami nakulata.
Yeah.
Una wewe mtima umechoka. Mama Jenny, I need you.
ZHitsPromos.com
Boss. One touch.